waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Inkastoo ra'iisul wasaaruhu doonayo in dhammaan iskuulada dib loo bilaabo bisha Juun, waalidiin badan ayaa caruurtooda guryaha ku haya iyagoo ammaankooda ka walaacsan. Nasiib wanaag waxay u baahdaan iyo taageero ay caruurtooda guryaha wax ku bari karaan ayaa loo diyaariyay haddii ay u baahdaan. Mona Perez oo ah hooyo laba caruur haysata degana magaalada Brisbane waxay la socotay xaaladda ka sii daraysa ee COVID-19 laga soo bilaabo markuu xanuunkani ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka China. Khatarta caafimaad ayaa ku dhalisay inay iskuulka ka saarto gabadheeda oo 10 jira iyo wiilkeeda oo 6 jira saddex asbuuc ka hor inta aan teeramku dhammaan, iyadoo markaas inta badan ardayda reer Queensland ay iskuulada dhiganayeen.
A very difficult decision to make because my husband's company, they decided to keep all the employees.
Go'aan adag ayay runtii ahayd inaan gaarno, sababtoo ah shirkadda uu saygayga u shaqeeyo ayaa go'aansatay in dhammaan shaqaaluhu guryaha ka shaqeeyaan. Marka waxaan go'aansanay in qofna si uusan guriga xanuunka u keenin in dhammaanteen aan guriga joogno, si qofna uusan dibadda nooga keenin caabuqa. Marka macnay ayay noo sameynaysay inaan dhammaanteen guriga joogno, ayay tiri. Laakiin waxay wax yar ka dib garowsatay in caruurta oo guriga wax lagu baro ay shaqo adag tahay.
The first week was really chaotic because we had nothing, no resources, because everyone.
Asbuucii u horeeyay runtii isku dhexyaac ayay ahayd, sababtoo ah waxba maynaan haysan wax qalaba iyo buugaaga, sababtoo ah caruurta kale oo dhan iskuulada ayay weli dhiganayeen. Wareer ayay noo ahayd sababtoo ah ma aynaan aqoon waxaanu samayno. Iyagaan la tashaday oo aan weydiiyey waxay rabaan inay bartaan, markaas ayaan online-ka ka raadsaday video iyo macluumaad kale oo iga caawiya. Tamara Kidd waa la taliya dhanka waxbarashada oo ka tirsan website la yiraahdo tutoryourownchild.com. Waxay labadeeda caruurta wax ku baraysay guriga muddo 14 sano ah. Waxay sheegtay in waalidiinta looga baahan yahay inay garowsadaan in waxbarashada guryaha ee xilliga COVID-19 ay iskuulada iyo macallimiintu taageerayaan oo caawinayaan oo ay ka duwan tahay dadka caadiyan caruurtooda guryaha wax ku bara oo gebi ahaanba caruurtooda ka saaray nidaamka waxbarashada ee iskuulada. Iyadoo ay qalab iyo taageero bixinayaan iskuulada iyo macallimiintu, Kid ayaa sheegtay in caruur badan ay hadda guryaha wax ku baranayaan aanay waalidiintu u shaqeynayaan sidii macallimiin oo kale. Kid lafteedu hore waxay u ahayd macallimad dhigta iskuulada hoose, waxayna sheegtay in waxbarashada gurigu aysan noqon mid waqti go'an oo sida 9 subaxnimo ilaa 2 galabnimo sida iskuulada kale.
Even at school we don't do 6 hours. You have to take out an hour for lunch and recess and then you've got assemblies and walking to class.
Hatta iskuulada 6 saacadood oo kaliya ma aha. Waxaad ka goysaa saacad qadaa breegyada yaryar. Sidoo kale waxaa jira kulanka subaxi hore ardaydu isugu yimaadaan fasalka intay u socdaan iyo intay fariisanayaan. Intaas oo dhan waa waqti ka lumaya caruurta. Marka caadiyan waqtiga saxda ee ay iskuulada wax ka bartaan waa 2-3 saacadood. Kid ayaa ku talinaysa in ardayda da'da yar waxbarashadooda inta badan ay qaataan subaxa hore, laakiin kuwa waaweyn oo dugsiyada sare dhigta loo ogolaado inay habeenkii waxoogaa soo jeedaan, subaxiina ay waqti dambe toosaan. Si jirkoodu ula qabsada, ayay tiri, isbeddelada ku dhacaya maadaama ay korayaan. Waa inaad waxbartaa, ayay tiri, ilmahaaga waqtiga ay ugu firfircoon yihiin oo aad waxbarto saacad ilaa 3 saacadood. Hay-adda Cool Australia oo ah hay-ad faa'iido doon aan ahayn ayaa waxaa aasaasay Jason Kimberley. Waxay bixisaa qalab iyo macluumaad ay isticmaalaan 900% iskuulada iyo waalidiinta sida Paris. Faafida coronavirus ayaa hay-addan mashquul badan ka dhigtay iyadoo u beddeshay hawlaheedii iyo macluumaadka ay bixin jirtay mid online ah si sahlan waalidiintu ay guryahooda ugu isticmaali karaan maadaama ay korortay baahida Australia iyo dalka dibadiisuba. Kimberley ayaa sheegay in Cool Australia ay kor u qaadayso xirfadaha bulsho iyo tan qofeed iyo waliba qalabka loo isticmaalo maadooyinka muhiimka ah sida xisaabta iyo ingiliishka ee manhajka Australia.
Being able to get kids to think about how to build their self-confidence, their self-discipline, their decision-making skills, things that aren't necessarily always associated with maths, English, science, but things that...
Waa inaan caruurta awood u siino inay ka fakaraan siday kalsooni u dhisan lahaayeen iyo waliba xirfadahooda aadaabta. Sidoo kale, go'aan gaarida oo ah waxyaalo aan caadiyan la xiriirin xisaab iyo English iyo science sababtoo ah waa xirfado bulsho oo nolosha laga maarmaan u ah, ayuu yiri. Kimberley ayaa qiray in nidaamkii caadi ahaan lagu soo dhaqmi jiray hadda daaqadda laga tuuray, maadaama waalidiintu ay wajahayaan caqabado aysan weligood hore u arag COVID-19 dartiis. Wuxuu ku dhiirigelinayaa waalidiinta inay niyad wanaagsanaadaan oo ay khibradda ka faa'iidaystaan, maadaama hadda qoysaska lagu qasbay inay si aysan weligood isugu dhowaan jirin isugu soo dhowaadaan maadaama ay waqti badan guryaha wada joogaan. Wuxuu ku talinayaa inay goobo waxbarasho ka samaystaan guriga.
Put your kids in their school uniform. It just gives them that mindset that I'm going to study, I'm going to learn, plan the day.
Arruurta u geli dharka iskuulka, taasi waxay dareensiinaysaa inay iskuul dhiganayaan, inay waxbaranayaan. Maalinta oo dhan qorshe u samee, meel gaara u samee hawlaha iskuulka. Si caruurtaada waqti ay hal abuur gooniye u la yimaadaan iyagu, waa laga maarmaan inay jimicsi sameeyaan oo xoogaa ay socdaan oo ay qaataan waqti ay maskaxda ku dejiyaan. Ramesh Kumar wuxuu madax ka yahay Southern Migrant and Refugee Center oo Melbourne fadhigeedu yahay. Wuxuu sheegay in arday badan oo hay'addiisu taageerto ay wajahayaan xaqiiqta ka duwan. Inkastoo qaar badan oo ka tirsan macaamiisha Kumar ay Australia u yimaadeen inay heer sare ka gaaraan dalkan, caqabadaha shaqooyinka oo la jaray bulshada oo ay ka go'an yihiin guryaha inay wax ku baraan caruurtooda waxay cadaadis dheeraada saaraysaa qoysaskaas, ayuu yiri.
There's no proper home learning environment if there are four children that go to school and then there is not enough space and there is not enough equipment.
Goob fiican oo waxbarasho gurigu ma noqonayo haddii afar caruur oo iskuul dhigata ay joogaan. Goobtu kuma filna, qalabna ma haystaan. Tusaale ahaan, qof walba wuxuu u baahan yahay laptop. Caruurta waaweyn hadday dhigtaan dugsiga sare, shaqadoodu way badan tahay. Waa inay caawiyaan caruurta ka yaryar oo walaalahood ah sababtoo ah waalidiintu inta badan ma caawin karaan. Kumar ayaa sheegay in ardada looga baahan yahay inta badan inay isku tiirsanaadaan markay guriga wax ku baranayaan haddii waalidku aysan afka Ingiliishka ku hadli karin.
The large number of the parents haven't probably had the opportunity to do formal schooling and they do not understand the context.
Qaar badan oo waalidiinta ah waxay u badan tahay inaysan waxbarasho rasmi ah oo iskuul soo qaadan, marka ma fahmayaan sida iskuulada Australia u shaqeeyaan iyo nidaamka waxbarasho ee dalkan. Kumar ayaa intaa ku daray in nasiib darro ardada qaarkood oo ka soo jeeda bulshooyinka soo galootiga iyo qaxootiga aysan la sinayn dhiggooda Australianka ah, aysanna markasta awood u lahayn inay waxbarashada waqtigooda oo dhan u hibeeyaan.
For the girls from certain backgrounds, it is more challenging because once they go home, the mom get them to do all kinds of work. So they don't.
Gabdhaha ka soo jeeda bulshooyinka qaarkood dhibaato ayaa haysata sababtoo ah markay guriga tagaan hooyadood ayaa u dirta hawlo badan oo xataa waqti uma helaan inay wixii iskuulka looga soo diray sameeyaan. Haddii waalidku u baahdo inay center linkiga aadaan, caruurta ayaa raacda oo u turjunta si ay u fahmaan waxa loo sheegayo. Southern Migrant Refugee Center ayaa caawinaysa ardada si ay kor u qaadaan waxbarashadooda iyagoo isticmaalaya homework support program oo ay online ku bixiyaan COVID-19 dartiis.
Tutors are also from non-English speaking backgrounds, so they have lived experience, they know exactly what it means, and they're also experienced people in tutoring and also.
Macallimiinteenu waxay ka soo jeedaan dalal aan afka Ingiriiska looga hadlin, marka iyaguba way soo mareen dhibaatooyin noocaas oo kala oo la mid ah kuwa waalidiintu ay wajahayaan. Way ogyihiin waxa ay dareemayaan waalidiintu, wayna yaqaanaan waxa looga baahan yahay si caruurta guryaha wax loogu baro. Walter Vales waa macalin xisaabta dhigi jiray oo hadda hawlgab noqday wuxuuna ka mid yahay macallimiinta hay'addan la shaqeeya wuxuu si tabarucada caruurta guryaha wax ugu barayay gaar ahaan kuwa dugsiyada sare dhigta intii ka dambeysay markuu shaqada ka fariistay dhammaadkii 2010-kii Vales ayaa sheegay inuu la qabsanayo waxbaridda online-ka isagoo isticmaalaya Zoom wixii ka dambeeyay markii waxbarashada loo wareejiyay online-ka
I was in awe of the students I was working with now. Their thirst for knowledge, their desire for improvement. I have been teaching for 30 years and I never saw that same thirst in my...
Aad baan runtii ugu bogey ardada aan la shaqeynayay sida ay ugu haraadsan yihiin waxbarashada si ay u rabaan inay dadaalaan. Soddonkii sano aan iskuulka dhigayay weligay hore uma arag caruur sidaas waxbarashada u jecel ayuu yiri. Vales ayaa sheegay in waalidiinta looga baahan yahay inay xasuustaan inaysan ahayn macallimiin wuxuuna kula talinayaa inay tartiibsadaan oo aysan hawsha isku adkayn.
My message to parents would be to work on de-stressing their students.
Fariinta aan waalidiinta u dirayo waa inaysan wareerin caruurta inay ku dhiirageliyaan inay macallimiinta aad u isticmaalaan oo ay weydiiyaan su'aalo badan inay isdejiyaan oo nastaan haddii ay xoogaa wax ku adkaadaan taas ayaa sida ugu fiican ee waalidku samayn karo ardayda New South Wales ayaa bilaabaya inay iskuulada hal maalin asbuuci ku noqdaan laga bilaabo 11ka May fasalada 12aad ayaa iyagu si buuxda hadda dib ugu noqonaya iskuulada West Australian iskuuladu way u furan yihiin dhammaan waalidiintu inay caruurta ku noqdaan gabi ahaan Victoriana iskuulada fasalada 1aad 3aad 11aad iyo 12aad waxay ku noqonayaan 26da bisha May halka dhammaan fasalada kale ay ku noqonayaan 9ka bisheeda waa bisha June Tasmania ayaa ardada laga codsaday inay wax ku bartaan guryaha markasta oo macquula South Australiana ardada ayaa lagu dhiirigeliyay inay iskuulada tagaan maadaama caabuqa uu hadda heer aad u hooseeyo gobolkaasi ka joogo Northern Territory-na ardadu dhammaan waxaa laga sugayaa inay iskuuladooda tagaan. Gobolka Queensland fasalka 1aad iyo 12aad iyo 12aad ayaa dib loogu noqonayaa maalinta Isniinta ee bisha May ay tahay 11ka. Ardada sanadka 2aad ilaa 12aadna waxaa la filayaa wali guryaha in wax lagu baro xilliga hadda la joogo. ACT-na iskuulada ayaa teeramtuuga oo dhan online-ka lagu baranayaa. Wixii information oo dheeraad oo ku saabsan arrimaha waxbarashada booqo hadba wasaaradda waxbarashada ee gobolkaaga gaar ahaan page loo sameeyay dhanka waxbarashooyinka online-ka
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebook ee SBS Somali